wenkana nga mubutonde kyalabwa zembo mukumi wo chiche chikwa kanduza oyogere bisongofu nolyo muhulire ebikusuza obufofofo omumwa mubi butwa omusajja tafumwa gufuna bugambo wakati mukusanyuka omunenye mukakamu wewale ebisongofu ate nebyaswa kaba biswaza abagunjufu nkukutira nkulayirira osaana bwetowaze obuulize bukuonya bingi ekyo njagala okimanye okugumiikiriza n'okusonyiwagana eryo ddagala nnyo olw'omutonzi abakwatire nkoogwe mu ssanyu ly'okunsi.